Mwewe, sifa, tuta kupatu wewe, bless we yawe, wendo rabi, umetuma adi manabi, just wanna be a righteous man, tezirudi nyuma, we shall never be the tale, this is not a tale, nakani story nitakutel, saini kona mwamba, nyuma, sita rudi, tubariki, sinde wa yaudi, tutacheza kuliko daudi, d, kwa mamba tunabisha, odi, d, kwa mamba tunabisha, odi, d.
Tuko na mwamba juu. Oh.